Hello, everyone. My name is Frida Amani. Welcome to Frida Amani and the Band. Let's have a good time, baby. They can never see me clearly. It's clear mi ndo yule alofunga milango nikavunja. Na unafiki na ujua na kuchekea hata ukikuja. It's just nature kujikompea. It's not nature kuto play fair. Ni mitaa ilitufunza. Na mi sinaga pozi kwenye pesa mazee. Keep a distance, kaa uwezi speak sense. Wezi flex vitu sina uwezi make sense. Juu mnanelewa mazee. Mali natokea ndo mambo yalipo. Ndo walipo yule alisema sfiki popote na nkaenda. Na joko waliko uwezi penda. But life don't live Sagot on a panga. Big dreams running big teams. Karata nazitanga. Mambo yako huku nilipo. Kaa unajiweza njoo huku. Wanangu mambo yako huku.
Wapi?
Yako huku kwetu. Wanangu mambo yako huku.
Wapi?
Yako huku kwetu tunayo sisi. Wanangu mambo yako huku.
Wapi?
Yako huku kwetu. Wanangu mambo yako huku.
Wapi?
Yako huku kwetu tunayo sisi. It's about to go bad, real, real, real bad. It's about to go bad.